Awushayi ten around phela ngifuna ukubona ifika akonke okwenzayo ke mntana omuntu uchaza mina uwena lo engizomnikeza ayonke imali wayifaka umlungu nginika ke wena vele ikhadi ngibhalele nepin uspende ungasabi baby ida mina uthe nemali yami yaduma imoto ngihamba nolavi wami umama wabantwana bami lo abafana nami lilizela ma ngeke uphinde uthinte amanzi uzonakekela wena nabazukulu be nami. Ungasiza uqome mina ngoba uthando ngiyanikana kade ngibanika abaningi ndiyabehlula bathi bangaboni imali bashiye mina ngikhala engekho zomthuthisa kodwa manje ngithembe wena dula mntana omuntu kodwa baby ungenzani sengisho kuwoshaya ngobuso obushelelisi ndiyabadilika ngibone udali wami angibuzi angibhimi angimalala ama-out
aw mana phela sikhuluma ngomntana omuntu
okay
ngicela ungizwe
Ngikulalela
nje sincane ngikhuluma nawe ngiyize ngakho ngizobe sengiqedile ngakapheli iminithi
doesn't mean I can't stand it baby darling nowhere but the baby in time my something that I'm not doesn't mean I can't stand it baby darling nowhere but the baby went out, I'm out from Tinder.